care ana nga wai o wai apu fiti atu koe hine marino ana e te aroha e. My words and tokens speak of my heart, my love forever remains your own. Maiden of turn again, my heart is yearning, I miss you so. Te aroha e, kamate ahau, i te aroha.